This is when I would work classic. It's a bala, baby. Can you make my life so beautiful, so wonderful? Say do. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. Yeah, bad man. Machanjabu penzi lako lanibambabu mbele yako sina ujanjabu 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 mia wako kifaranga tu nifungie kwenye banda tu penzi lako ni lile kwa namba kwa konko tuli 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 penzi bakuli jaze utuli
Another Gbedu from NigerPickup.com.